waiting I do today. What is that you want great? Waiting I do today. What is that celebrate? Waiting I do today. What is that you want great? Waiting I do today. What is that celebrate? Kwanza bwana sifiwe. Hallelujah. Tulowona mwaka happy new year. Kula bombe paka panda yuya. Meza ucheze, cheze ya yu. Leta misosi jiachie kula. Maisha yenyewe vuvura. Wanga ni wengo kushula. Na tuijui kesho.
It's a holiday. Yani holiday. It's a holiday. Yani holiday.
Holiday. Nchangesi juu mwaka gani mtajenga choki banda. Mwisho nije kufa bora njipera kuliko kuzichanga. Na mapenzi mtanangea na gafadhila
kawo umejipanga. Ona karamikia na kuna balia na kulavule mwamba.
Oh yani.
Pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza, pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza.
Kwanza bwana sifiwe.
Haleluya.
Tuloona mwaka happy new year. Kula pombe paka panda yuya. Meza ucheze, cheze ya yu. Leta misosi jiachie kula. Maisha yenyewe vuvura. Wanga ni wengo kuchula. Na tuijui kesho.
It's a holiday. Yani holiday. It's a holiday. Yani holiday.
Holiday. Zombie ya mazombi, zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie ya mazombi,
zombie
ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie nye zombie, uyu mwana nabala. Kazombi ya nasifa, zombie ya nabala.
Uyu zombie ya mazombi,
zombie.
Zombie ya nakara, zombie ya nasifa, zombie ya nabala.
Comic Slicer.